ubekezele wanele mani kancane kancane uyangikhona sengibekezele wanele mani kancane kancane uyangikhona sengibekezele wanele kancane kancane uyangikhona iminyaka emingaka we ngihleli nawe kancane kancane uyangibona awuse ngikhathele ngikhathele mina ile mkuba yakho awuse ngikhathele ngikhathele mina ile mkuba yakho sengibekezele wanele mina kancane kancane uyangibona nangophuma kuwe kancane kancane uyangibona nangophuma kuwe kancane kancane uyangibona nangophuma kuwe kancane kancane uyangibona iminyaka engaka we ngihleli nawe nangophuma kuwe iminyaka engaka we ngihleli nawe I'm not afraid.